Masfika joke, singena nge vibe, ihlukile gazi. Ey, bayazi gazi, sapho ndaba khona ndlela emphakamo somphakathi. Ey, look, masfika joke, singena nge vibe, ihlukile gazi. Ey, bayazi gazi, sapho ndaba khona ndlela emphakamo somphakathi. Ey,
ntwana sinsane vele idume ngomosha, igcwele itrach, bayaflopa siklarha, asigcwale ngabantu abathanda ukusarha, sikubekele juice, sikubekela phasi, kujongela fera, sikujongela phansi, mawunenkinga bezumaphuzi. Nayisomtshele ukuthi uyahlupha sonwaba kabuhlungu kule groove. Ntwana sinsane vele idume ngomosha, igcwele itrach, bayaflopa siklarha, asigcwale ngabantu abathanda ukusarha, sikubekele juice, sikubekela phasi, sikujongela fera, sikujongela phansi, mawunenkinga bezumaphuzi. Nayisomtshele ukuthi uyahlupha sonwaba kabuhlungu kule groove.
Masifika joke, sengena nge vibe, ihlukile gazi. Ey, bayazi gazi, sapho ndaba khona ndlela emphakamisa umphakathi. Ey, look, masifika joke, sengena nge vibe, ihlukile gazi. Ey, bayazi gazi, sapho ndaba khona ndlela emphakamisa umphakathi. Ey,
singena ngamasimba vele, ngaphana ngapha khalu adiwele. Ey, vibe ithi mandiwele, touchdown to piano, my sister lele. My sister lele, ey. My sister lele, ey. My sister lele, my sister lele, my sister lele, ey. Singena ngamasimba vele, ngaphana ngapha khalu adiwele, ey. Vibe ithi mandiwele, touchdown to piano, my sister lele, ey. Nangu lo mntana ufuna ukuniphuza, kodwa nangu maphuzi. Phumeka sibona sunbuza, apho ndama khona bayandibuza, sunbuza, phuza. Noba nangu maphuza, sunbuza, phuza. Noba nangu maphuza, nangu lo mntana ufuna ukuniphuza, kodwa nangu maphuzi. Phumeka sibona sunbuza, apho ndama khona bayandibuza, sunbuza, phuza. Noba nangu maphuza, sunbuza, phuza. Noba nangu maphuza.
Oh yes, intwana sinsane. Intwana sinsane. Oh yes, intwana sinsane. Intwana sinsane. Oh yes, intwana sinsane. Intwana sinsane. Intwana sinsane. 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 Oh yes, intwana sinsane. Intwana sinsane. Intwana sinsane.
Masimba vele ngapha nangapha khalu adiwele, ey. Vibe ithi mandiwele, touchdown to piano, my sister lele, ey. My sister lele, ey. My sister lele, ey. My sister lele, my sister lele, my sister lele, ey. Singena ngamasimba vele ngapha nangapha khalu adiwele, ey. Vibe ithi mandiwele, touchdown to piano, my sister lele, ey. My sister lele, ey. My sister lele, ey. My sister lele, my sister lele, my sister lele, ey.
Oh yeah.
sincane, ona sincane.